baganda bange se muna mwefulira bubi banange mwayisawo we baganda baffe era mutuyisa bubi wene seno ne kumalamu gyolireka n'ogenda mwayisawo we mbakulimidde banange munkola bubi mwakulira waye mu abatayina mitima yadde ya watu za kolenja to make awareness everywhere kubanga buli olaga mulugube mulugube naddala mu abatulondera ebiwulenge mulugube ngamba gwe memba mparamenti mulugube ebyo ebiteeka by'obagabaga omutali kantu mulugube mwe baminisita batunda eggwanga lyaffe mulugube mwabatunda obululu mwe mulugube mpulira mbakooye mpulira mbakooye mpulira mbakooye mpulira mpulira mbakooye mpulira mbakooye mpulira mbakooye mpulira mpulira mbakooye mwabakabya abana abakabya abakadde abakabya abalema mwabakabya abana abakabya abakadde abakabya abalema mwabakabya abasibe bakigala batawulira banange kikugasa kimuli okubeera n'omutitimba ogujjudde mu njuyo naye nga bweyitako mu kkubo okugenda ewuwo beyagusa lukyo nga weerabidde tikwotudde gotemye lulikya ne kiggwako ekikisanjudde n'abantu ba famireyo bakotogedde bagenda okuwalanwa ekyalo kyonna olusi n'emikwano kyo naalumanya saalumanya abantu bonna abantu ba tribe yo tebaliyo nga weerira bibyo abantu ba tribe yo tebaliyo ng'okola fujjo lyo bawalanwe otulabye kubanga buli wolaga mulugube mulugube naddala mu abatulondera ebiwulenge mulugube ngamba gwe memba mparamenti mulugube ebyo ebiteeka by'obagabaga omutali kantu mulugube mwe baminisita batunda eggwanga lyaffe mulugube mwabatunda obululu mwe mwoza kimwa bikola mukulembeze kyokka nga sente baziwaatira imwe mwoza kimwa onoono olibe babi naye nga wali benguzi atira imwe Soldiers, never forgotten. Fallen soldiers, forever Ugandans. Fallen soldiers, fallen soldiers, fallen soldiers, fallen soldiers. Sabatu sabira seno abajagala kumutima. Namba gwe mwoyo wa gwanga kuma Uganda n'abantu bayo yagala muno yagala muna Uganda kuma muno sabira muno sabira Uganda kana kayimba kinyimbye gwe ndi bafunde bana bange mbakume kinyimbye gwe ndi bangeza bana bange mbakume neraba God and their stomach sad. Mr. Politician, you better change. You make Southern and Southern so people cry. Why? Lord have mercy. Act accordingly. For God and my country. Bless. Back in the ghetto.
happened to humanity.